Major.
Yeah. Yeah, I'm fat for the money. Tumekutana time source force to for nani. Speaking of my mommy, life not easy, usilete utani. Wengi walikwepa kapotea, usilete mapepe take care. Binadamu wako fair, weshi nao kwa akili. Bunduki sio mbaya, binadamu ndio katiri. Unaweza cheka naye ukamwona ndo rafiki, kumbe anakuzunguka huyo huyo ndio snitch. Hakuna anayependa fanikiwa zaidi ya mama, ukiwazidi uwezo wataanza kukusakama. Oya wanangu, inabidi tufosi jua lotosi, tupate tushiki bosi, tutume home kwa mama kondoa mikosi. Kukimbizana na mitaa bila mabosi, mziki bila pesa jua ni rush. Haitashiki paji bila pesa, mana game wa bongo vice versa. Ulikuwa na dream kwa balesa, squeezing at the club una kesha. Yeah, msania sena pesa, mziki una stress. Dila mwenye pesa, mziki unampa cash. Jomana ukinipa dili wasopeshi, na ukinipa mdundo chap, na ingia booth na chora vest. Wengi wabaya hao, wanachuki zao, wanatamana pani lipo wangekua wow. Wanga wanabana kila kona, kila siku wali wali tu pale juu tunawaona. Kutushika mkono wanagoma, wanapenda tuchane chane tuwa wataki tuachie ngoma. Mbongo kitaka support na bidi kunyenyekea, nidhamu inapozida taona kona mshobokea. Wataki kutua na wasu wanogopa kupotea, vipaji vingi street hajapata pa kutokea. You know what I'm saying, man. Pop D9 D Major Wizin, fill it up.